radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Umwaka w'igihumbi 1992 umwana w'umukobwa witwa Uwera Akayezu Leocadie Maria yahawe umuryango w'ababiligi washakaga umwana urera, yatanzwe n'ababyeyi bamureraga aribo mu Kagatare Odeta na Munyantwari Simoni, bigaragara ko bakoraga umurimo w'ubuhinzi batuye ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Impapuro zigaragaza ko uwo mwana bamutoye mu muhanda bakamurera kugeza bamutanze. Umuryango wamuhawe waruhagarariwe na nyakwigendera Dr. Rugina Nizeyimana Emmanuel. Ikigaragara ku mpapuro ijwi ry'America yashoboye kubona nuko uyu mwana Uwera Akayezu Leocadie Maria yavukiye mu Bugesera ikanzenze ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi 1992. Uwera Akayezu Leocadie Maria ari hano mu kiganiro atuye umunsi mu Bubiligi.
J'ai pas de souvenir concernant ma vie au Rwanda.
Nageze mu Bubiligi ndi umwana muto cyane, nta kintu nibuka cy'ubuzima bwanjye mu Rwanda. Icyo nibuka ni uko nageze mu Bubiligi mu ntangiriro z'ukwa cyenda 1993. Nta makuru menshi mfite.
Quelles sont les informations?
N'ayahe makuru ufite ku buryo wageze mu Bubiligi?
Je sais que j'ai été adoptée par des Belges qui ont adopté deux enfants rwandais, donc j'ai un grand frère également qui a été adopté.
Narezwe n'ababyeyi b'Ababiligi bafasha abana babiri b'Abanyarwanda. Mfite umuvandimwe tudahuje ababyeyi, ariko twakoranye. Ababyeyi bandeze ntabwo bakunze kubinganirizaho. Nta makuru rero mfite ku buryo bampawe n'ababafashije.
Voilà, qui aimait discuter de ces choses-là, donc malheureusement, j'ai pas vraiment d'informations sur par quoi ils sont passés, par qui ils sont passés. Voilà, j'ai réussi à avoir des informations grâce à mon acte d'adoption.
Nayo navanye ku rupapuro rubyemeza rugaragaza ko navukiye mu Bugesera, nzi kandi ko natuyeho igihe gitoya i Kigali ku Kacyiru. Nageze mu Bubiligi mfite umwaka umwe n'amezi atatu nta kindi nzi.
Un petit peu à Kigali, donc à Kacyiru, étant donné que je suis arrivée en Belgique, on va dire à 15 mois à peu près. Je sais que c'est pas énorme, mais voilà, c'est tout ce que j'ai.
Maintenant, tu souhaites bien te rendre au Rwanda pour retrouver tes racines.
Urifuza kujya mu Rwanda kujya gushaka umuryango nugira yuzajya he?
Alors, j'avais pensé aller à Kigali. J'aimerais beaucoup avoir mon acte de naissance puisque c'est un document que j'ai pas.
Natekereje kubanza kujya i Kigali, ndifuza cyane kubona icyemezo cy'amavuko. Ntacyo mfite. Ndifuza kujya mu Bugesera kubera ko ariho nkomoka.
Je sais que au Rwanda il y a une énorme solidarité pour les personnes qui recherchent leur famille ou en tout cas ceux qui sont intéressés par.
Nzi ko mu Rwanda abantu bitabira cyane gufasha abana bashaka imiryango. Nzashaka abantu bashobora kuba abanzi cyangwa se baza ababyeyi banjye.
Voilà, de trouver des personnes en tout cas qui peut-être connaissent un bout de mon histoire ou connaissent des personnes proches de ma famille biologique.
Alors, retrouver tes racines et ce sentiment qui t'habite depuis longtemps.
Ushaka umuryango wawe ubimaranye igihe cyangwa se byakuje mugira ngo umenye uwo uriwe?
Alors, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. J'ai été adoptée par des personnes blanches de couleur, enfin blanches de peau, et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de mal à.
Ni bintu maranye igihe kirekire. Narezwe n'abantu bafite uruhu rwera, sinigeze numva ndi uwabo. Namye nshaka kumenya uwo ndi we.
Voilà qui j'étais. Voilà, j'ai jamais rien lâché malgré que effectivement aujourd'hui j'ai 33 ans, donc on pourrait dire oui pourquoi j'ai attendu aussi longtemps.
Ubu mfite imyaka 33. Igihe kirageze kugira ngo menye aho nkomoka. nzakora ibishoboka byose kugira ngo mbigereho izo ndoto zanjye kuva nkiri muto
de me rapprocher en tout cas de ma culture de savoir d'où je viens et voilà je ferai tout pour arriver jusque là en tout cas c'est mon rêve en tout cas si vous voulez savoir depuis que je suis toute petite
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje
ndakira kandi set ntirenganya arashaka mukuru we ntacyo rutimana Anderson baburaniye mu mashyamba ya Kungu ntirenganya atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga akagari ka Gahanga umudugudu wa Rwinanka
no kurangisha mukuru wanje twaburanye muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994
mwaburaniye he
twaburaniye muri Kongo mu nkambi ya Inera
yitwa nde
yitwa Ntakirutimana Anderson
ubwo se mwaburaniye Inera bigenze gute
twarahunze tumaze guhunga tugeza hitwa Muhumbano jyewe nsigarana na papa wakomezanya na bashiki banjye babiri na mama bahungira nyine mu nkambi ya Inera muri Kongo
hanyuma
igihe kiragera basenya inkambi niyo makuru nahawe na mama na mushiki wanjye kuko nasigaranye na papa mu Rwanda ntabwo twambutse ngo tugere Kongo baza gusenya ya nkambi bahungira mu ishyamba igihe kigira kugera rero ngo basenya inkambi bamaze gusenya inkambi aho bari bahungiye mu ishyamba hanyuma gutandukana kwe n'iwacu rero bajyaga ibihe we na mushiki wanjye mukuru n'85 hanyuma mukuru wanjye umukurikira 86 umwe yajyaga kuvoma mu gitondo undi akajya kuvoma nimugoroba icyo gihe rero basenye inkambi aho bari batuye muri iryo shyamba basenye ariwe wagezweho kujya kuvoma hanyuma yari yajyanye n'umwana w'umuturanyi witwa Jeannette hanyuma rero bagiye basenye yagiye kuvoma aravuga ati noneho guhunga reka duce muri za nzira yanyuzemo ajya kuvoma turebe ko turi buhure nawe bagiye baramubura batandukana gutyo yego
uwo mwana Jeannette bari bajyanye wese yaratashye
oya nta makuru ye dufite nawe ntabwo bamubonye icyo gihe
mbese wowe wasigaranye na papa wawe mu Rwanda mwasigaye hehe
twasigaye hehe
yego mwari mutuye he mu Rwanda
yego twari dutuye muri prefecture mu cyahoze ari prefecture ya Butare secteur Churusi Selire Musambi niho twari dutuye bari bahetse n'akandi k'amezi abiri barafunze
abo bose baragarutse uri Sanderson
yego bariho rwose
hanyuma se nta muntu wakomoke mu gusa ukomoka izo za Butare za kera waba warahungiye izo za Bukavu wababwiye ko umwana yamurabutswe
oya ntabwo nta makuru twabonye kereka yo twamenye nyuma ubwo aho twari dutuye mu bwo twari duturanye hari umumama bari bafite bakoraga muri Croix Rouge twaramutumye yajyaga Uganda atubwira ko yamubonye mu kigo cy'imfubyi cya Uganda hagati ya 2001 na 2002
Anderson yari afite imyaka ingahe muri 94
yego bahunze yiga mu wa mbere yari ari mu myaka 7 cyangwa 8 ko mushiki wanjye wa mukuru w'85 yari ari mu wa kabiri
ni ukuvuga ko inkambi bazishenye afite hafi imyaka 10
we mushiki wanjye avuga ko yari nko mu 9 cyangwa 10 kuko barahageze mushiki wanjye bavuye hano mu Rwanda mushiki wanjye yagiye kujya mu wa kane wa mukuru ariko ageze muri Kongo bamusubiza mu wa gatatu uwo mukuru wanjye we bamusubiza mu wa mbere
hanyuma se yaje kwisanga ate mu kigo cy'imfubyi muri Uganda
yego ntabwo tubizi ariko uko uwo mama yatubwiye ati najyanye imyirondoro yanyu ndamubaza akambwira namubaza aturuka namubaza ababyeyi akambwira yabimbwira hasoma nasoma nkabona birahura n'ibyo avuga ariko yo turamuga iwacu baramubwiye ngo kuki utamubwiye ko duhari ariko mama aramubwira ngo ntago uhituba ubabwira ko babyeyi bari kuko bigira inzira gicamo hanyuma rero aje bimaza kwitaba imana adakomeje kutukurikiranira iyo dossier rero ntanatubwira yabwiye ababyeyi n'icyo kigo cy'imfubyi yamusanzemo ni rwo rujijo twagize kuko nyuma naje kujya i Kigali hanyuma nza kujya kurangisha kuri Croix Rouge ariko bambarije icyo kigo ndakiyoberwa barambwira ati biragoye kumukurikirana
birumvikana ko bigoye ikigo cy'imfubyi muri Uganda umuntu akakijyamo agasangamo umwana azi ko ababyeyi bibariho ntababwira ati uyu mwana afite ababyeyi ndabazi we yarajyanywe n'iki yakoraga muri Croix Rouge
yego yakoraga muri Croix Rouge icyo gihe yaratubwiraga ngo nzasubirayo mbikurikirane
ubwo se umuntu ukora muri Croix Rouge ntabwo yari azi amategeko ya Croix Rouge uko ateye
sinzi niba ari umwanya yarabuze ariko nuko yatubwiye akoze nyuma yaho twaje hari umubyeyi yaje kutubwira ko yamwumvise avugira ku ijwi rya Amerika avuga ko yabaga mu nkambi ya Nakivara
uravuga Anderson avugira ku ijwi rya Amerika
yego ngo yavugiyeho rwose ku ijwi rya 2023
ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasero kaburaga
yego
ubwo ari mu kiganiro agasero kaburaga na hita mubona yabaye ubundi abantu bahise hano mu kiganiro ngerageza ku nubwo bwose ari benshi ariko ngerageza kugumana amazina yabo icyo nibuka ni uko ari umuntu waje arangisha avuga yuko ari mu nkambi ya Nakivale uwo ndamufite ntabwo nzi niba ari Ntakirutima na Anderson ariko umuntu waje ambwira yuko ashakisha ababyeyi bari ataza aho bari ariko ko ari mu nkambi ya Nakivale we nzashaka ndebe niba ari Anderson waba ugifite amahoro n'Imana ubwo nahita mbahuza nzamubona niba ari we
yego kuko yabivugiye icyo gihe rero kutubura ubu ababyeyi bambwiye ati twabuze uburyo ko ntose kubona umunyamakuru uti rero kuva aho Kigali uzashakishe ijwi rya Amerika ubabaze
ariko se ntirenganya kuki utashatse Eric bagira ubusa cyangwa se Asumta Kaboyi na abanyamakuru b'ijwi rya Amerika aho ngaho i Kigali
no kuvuga ngo ntago nari kubona biragoye cyangwa ari warwandangiye ambwira ngo nazagana nko ku nkiko izimanza wenda zibera mu Rwanda baba bahari ko naza kubonaho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika nkamusaba abimusaba akabangiza uko nagendaga nkura niko nagendaga ngira ubwo bwenge
uko nabikurikira uri umuntu mwiza wagize neza kugenda buhoro no gukomeza gushakisha ariko uzajye wumva n'ikiganiro agasaro kaburaga kandi ubishishikarize n'abandi buri cyumweru uko ikiganiro kirangiye buri gihe nibutsa nimero mushobora kumbonaho nimero itaziguye kandi nkibutsa n'abantu bose banshaka ko kungeraho nta kiguzi umuntu agomba gutanga kugira ngo angereho kino ni ikiganiro cy'amahoro ni ikiganiro cy'urukundo ni ikiganiro kitagurwa ndese ariko se wakigura ngahe nagira ngo nkubaze umbwizo kuri ntumbeshye ntirenganya shize imyaka myinshi ushaka kuza muri kino kiganiro birumvikana ko ari abantu bagiye bakubwira bati tuzagufasha mu bagufashije kugira ngo ungereho hari uwaba yarakwatse amafaranga Michel Muhawe n'Imana niwe wakwatse amafaranga akubwira ko aza kugeza ku ijwi rya Amerika mbwira rwose uko yabikubwiye kugira ngo naba yiyumva niba hari n'abandi yaka amafaranga nabo bumve uko abigenza yakubwiye ate yabikubwiye ngo iki yabikubwiye mu yahe magambo
namusabye nimero zawe arambwira ngo ntabwo yazima ngo ahubwo nzagende anyandikire kuri telefone yiwe akwandikire hanyuma ashyireho nimero zacu ku buryo uhamagaye waduhamagara ngo naya serivisi nuko
ya serivisi ndivuga kukwandikira akohereza ubutumwa
yego nibyo tuyamuhera
hanyuma se wowe nta telefone ufite
ndayifite nanye naribajije nabandi kugira ngo ni n'umuteka mutwe niba bamwegereje kumva n'ijwi ryawe bana byo nimfite amakenga ariko kuko ijwi ryawe ndizi nese numva ko ari wowe wabone navuze ni ndumva ko nera tekeje ntuwa sanga ura ari ugutesa umutwe ariko nasanze nimero zawe arizo ariko ari uko akwishima nyine agakora ari amanyanga
none se kugira ngo wowe unyandikire wowe ubwawe kubera ko nta butumwa bwa Michel nabonye nimero yanjye wayibonye uti
ejo yambwiye ko iyo yarambwiye gusa ngo yakwandikiye kuko imyirondoro yanditse ku rupapuro arambwira ngo yayikoherereje mu gitondo ugiye namubwiye nise ko atarampamagara arambwira ati wasanga buriya yaribagiwe ariko yari yambwiye ko azabavugisha iminsi mikuru ivuyemo ati ngizo noneho nimero muhamaze umwandikire umwibutse niko guhita nkwandikira rero gusa hari hashize nk'ibyumweru bibiri ntekereza ko yazi amakera guhora nampamagaye nuko yazimpeye uyu munsi
urumva rero warahombye kubera kutamenya kubera kutumva kenshi ikiganiro agasaro kaburaga kubera ko nkunda kubyibutsa kenshi nkabwira abumva ijwi rya Amerika ko ikiganiro agasaro kaburaga ari ikiganiro kitagurwa ko nta mafaranga twakira ko umuntu wese witwaje ikiganiro akakubwira ko azakugeza kuri Venus Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika akaguca amafaranga ujye umenya yuko ayo mafaranga uyamuhereye akamama nimero y'ijwi rya Amerika nimero yanjye nimero nkoresha ndayitanga buri munsi mu kiganiro uko kirangiye iyo nimero ndayitanga nkayibwira abantu kugira ngo bayimenye bayikoreshe bongere baduhamagare reka rero iyi nimero nongere nyitange nawe uyandike uzayihe n'abandi kandi iyi nimero nta kiguzi ni nimero y'urukundo ni nimero y'ijwi rya Amerika ni nimero y'agasaro kaburaga ikiganiro cyagiyeho kugira ngo gihoze abababaye kireme imitima ntabwo ari ikiganiro kigomba gusahura abantu ushaka rero kuza muri kino kiganiro azajya duhamagara kuri 001 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo nawe nirenganya wongere uyumvu yifate 001 2 0 2 7 4 3 4 6 0 nimero wayifashe
nayifashe
uzayihe n'abandi kandi uzayikwaka ntuzamuca amafaranga iyo nimero ntigurishwa iyo ni nimero y'urukundo iyo ni nimero y'amahoro iyo ni nimero y'ubumwe iyo ni nimero y'ineza ntuzagira uwiha ngo umuca amafaranga iyo nimero muzayikwirakwize mu Rwanda hose umuntu wese wabuzuwe azajya hamagara agasaro kaburaga atishyuye ayo mafaranga babaca 10,000 yakwishyurira abantu batatu mituweli bagasagura nayo umubyizi ayo rero ni amafaranga menshi ku munyarwanda nyaboneka ntimuzagire uwo muca amafaranga mumuganisha ku rukundo ahubwo muzarumuhundagazeho ngaho rero ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze ndashakisha amakuru ya mukuru wawe Anderson Ntakirutimana ndebe yuko namubona hanyuma mbahuze hagataho ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe
agasaro kaburaga
hashize imyaka 43 nyiramajyambere munira atandukanye na nyina mu Karuziga Hawa mu mwaka w'1982 nyiramajyambere ufite imyaka 2 atandukanijwe na nyina amusiga muri Uganda ari mu kiganiro amushaka tuye mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza akagari ka Mpenge umudugudu wa Mpenge
nokuvanga ikibazo cyanjye mama wanjye biherukana kera yabaga muri Uganda aho bita Masaka Senyange
muherukana kera muri Uganda mwabanagayo cyangwa
oya niho napfukiye ariko we niho nawe niho yabaga nge naje kuza mu Rwanda nyuma
yego
ubwo tuza kuburana sinzi ngo yarapfuye cyangwa niba abaho hari abantu bajyaga bambwira ngo aracyariho akombura ubushobozi bwo kujya kumureba
wowe wamusize muri Uganda muhe mwaka
duherukana yaje mu Rwanda 1982 muri 1983 kundeba duherukana icyo gihe
ariko nsobanurira niba ntacyo bigutwaye kugira ngo usige mama wawe muri Uganda wowe uze mu Rwanda byatewe n'ikintu kubera ko muri Uganda wumvaga amazi yaho atakuryohera warusanze papa wawe waga mu Rwanda niki cyatumye usiga mama wawe muri Uganda ukaza mu Rwanda
ngiye nabanaga na mama mu Bugande hazi imiryango yo kwa papa iranyirinzana mu Rwanda nuko twatandukanye
Mama wawe akitwa nde
Mukaruziga Hawa.
Yari yarashakanye n'umuyisilamu.
Papa njye ari umusilamu bamwitaga gacikoma musa.
Bari batuye hehe muri Uganda?
Masaka Senyange.
Hanyuma abo bene wanyu baje kugutwara bakakugarura mu Rwanda bakujyanye hehe bakujyanye mu Ruhengeri bakujyanye Kigali bakujyanye Kibungo bakujyanye he
banjanye mu Ruhengeri
hanyuma abari hukurira
niho nakuriye
muri imyaka yose ishize kuva muri 82 ntabwo wongeye guhura na mama wawe
ntabwo twongeye guhura
nta bantu bajyaga bava Bugande bagiye gucinshuro ngo baguha amakuru bakubwire niba mama wawe akiriho
ngo hari umuntu wari utuye nawe Musanze twa ndetse twe narakuze mbabona yari umushoferi atwara ibikamyo Tanzania afite amakuru ambwira ko nyuma ya Jenoside ambwira ko yaba yaramubonye
yamubonye muri Tanzania cyangwa amubonye muri Uganda ahita taha mu Rwanda
uramubonye Tanzania ariko umuntu nawe yarapfuye birangira nawe atongeye kumpa makuru
Tanzania yamukubwiraga ko yamubonye hehe ko yamubonye Mwanza yamubonye Dar es Salaam yamubonye he
yambwiraga ko yamubonye Dar es Salaam
icyo gihe yaraye ufite undi mugabo cyangwa se yarakiri kumwe n'uwa mbere
oya papa bari baratandukanye kera ubwo ntabwo batandukanye ndi gatoya mfite nk'imyaka 5
ubwo rero yarashatse undi mugabo
birashoboka
Dar es Salaam yakubwiye aho ashobora kuba yaratuye agace yaratuyemo
ni kwa kundi nyine abashoferi baba bagenda nibwo yamubonye
wageze mu Rwanda 82 wari ukiri muto yari ufite nk'imyaka ingahe
mfite imyaka 5
wari ukiri muto ngubu umudamu mukuru wijigija urijigija mama wawe kuba warakuze utamubona ni ibintu byaguhungabanije
nanubu biracyampangayikisha kuba ntazi niba arapfuye cyangwa se niba ariho
birumvikana kuruta abona mama wawe wagira ubukwe nta bahari wabyara nta guhembe warwara nta gusure ibyo nabyo nyine ni ibintu bidatanga gutekana ubuse nimba mama wawe ariho akumva muri kano kanya niba ari Dar es Salaam cyangwa mu wundi mujyi wa Tanzania cyangwa simba yasubiye ni Uganda akaba akumva muri kano kanya wowe munira umukobwa we ni iki wumva ushaka kumubwira umaze imyaka yose irenga 50 utamubwiye
namubwira ko mukunda kandi ko mukumbuye ko mukeneye ko abaye akiriho yaza kundi nawe yashaka ukuntu yasiga wenda nimero akazashakira kuri iyi nimero
urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga tuzagerageza gushakisha ndahamya yuko ubu ngubu hari abantu benshi bakumvise nabo bamwumvise bakamumenya bazamubwira yuko umushaka Mukaruziga Hawa ni mama wawe wowe witwa Nyina Majyambere Munira ukaba utuye i Musanze ni mu karere ka Musanze ngaho rero ukomere ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wiciki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ku ijwi ry'America nibabwire Annunciata atuye mu karere ka Gasabo murenge wa Gisozi akagari ka Munezero mudugudu wa Nyakariba yumvise umwana witwa Nyiraneza utuye mu Bubiligi ashaka umuryango mu kiganiro agasaro kaburaga yumva ari umwana we naramwakiriye ari hano mu kiganiro
2022 rero zo kwa 12 satano z'ijoro ugasaro n'icyo kiganiro nakipumise kinyuzeho numva baranye umwana urangisha umuryango numva umwana witwa Nyiraneza bakamwana yitwa Nyiraneza wahiye akaboko k'ibumoso wavuze 9 na kanafite imyaka 4 Yuje numva nuwanje.
Umva nuwawe. Hanyuma se mwibutsa mwatandukanye umuti.
Duhunga nabo buriyirwa. Hanani bita mu nzovirwaye munsi ya muhondo. Kandi kubona undi mukobwa duhuye arambwira ati zara mukwakire kandi umukobwa sinari muzi. Tuburana gutyo rero mu masaso umwana ndashakisha ndaheba kiza aho ndarekera
ubwo hari mu kwezi
ni mu kwezi kwa kane ubwo rwose intambara yabaga abantu birukanka
mwari mutuye hehe
kwa dutuye n'ubundi ku Gisozi
Gisozi ya Kigali
ya Kigali
ubwo mwahunze mugana hehe
twahunze twerekeza Iri ya za rushashi. Nwe na mubu zene tuta. Rana jira za rushashi yehi.
Yerafti mnyaki ngahe?
Mnyaki ne.
Hanyuma ugobushe bwe bwo ku kaboko na kahe kaboko kahiye. Na kibu moso na kibu ryo.
Na kibu moso.
Yatwitswe n'iki?
Yahiye yokejwe n'igikoma. Ubisema kajana akaganza
ubwo se yagize ubushye bukabije ku buryo yahise avanamo bumuga
yahiye ku buryo rwose inyama zari zarashizeho neza nibwo yaratangiye gusa nk'ahakira ariko inkovu ikigaragaramo cyane ubu bisibisi butabutumye ukabije uko rwose karikarahiye cyane kariko kasaga nko kamaze gusoha ukashaka koroherwa nabonaga ari inkovu ishobora kuza kutazaterana cyane ariko kubera ko ari muto wenda nari mfite ukubanga wenda bizasa nko bijya gwa cyayiga aragara atari itagize itasamye cyane
hanyuma se yarafite imyaka 4 yitwaga Nyiraneza niryo zina yarafite
tukaganyira neza rafite imyaka 4 irenzeho wenda nk'amezi 2
ntarindi zina yarafite
tari yari je gutari guhamagaraga yitwa guwize y'Imana umugiriye neza mwazampuza nayo nkabona umwana
ariko ntabwo napfa kuguhuza n'umwana ntaramenya niba ari wawe mubyeyi niyo mpamvu dukora za nkete ugomba kubanza kumpa ibimenyetso binyereka ko umwana ari uwawe
yari umwana ufite umubiri rwose ugenda rwose igituza kiririya rwose mugari no mu gituza no mu maso ni mugari
ungera unyibutse gatoya urambwiye ko ari mu kwezi kwa kane intambara igitangira ariko ugereranije ni mu cyumweru cya mbere cyangwa cya kabiri munsi mwatandukanye niwo nshaka
Muzi twatandukanye nko mu cyumweru cya kabiri.
Icyumweru cya kabiri tubare neza kugira ngo utaza kwibeshya. Reka ngufashe kubara.
Ari kitaruzuri cya kabiri hari rwose.
Yego. Ubwo icyumweru cya mbere.
Kugira ngo mu bure bafata Kigali.
Ariko Kigali yafashwe mu kwezi kwa karindwi.
Bavamo bavuga ngo barasohokamo abantu bagenda. Kankanka abantu bava Kigali rwose. Twiruka hagatwize tugende
nibwo wamubuze
ngo namubuze
mu kwezi kwa karindwi
ubwo ari mu kwa karindwi rero gihe basohokeye uko dusohokamo tugenda twiruka nk'abantu bagenda rwose n'icyo gihe namuburiye
ubwo ukomeze utegereze wizeye nza ndakomeza nkora ubushakashatsi ndebe uko nagerageza guhuza amakuru ndebe niba koko uwo mwana uvuga niba ari uwawe
nibyo waritangaje Denosti ahise yeah. Nandika n'izina rye wararivuze
yego yeah. Ubwo rero uzanyemerera
umwana yitwa Nyiraneza wabuze 9 kandi afite imyaka 4 wahiye akaboko k'ibumoso
yego yeah. Nzashimishwa no kuguhamagara
nararyiyumviye nta warinyumviye
nzashimishwa no kuguhamagara nkubwira yuko uwo mwana nasanze ari uwawe ameze utegereze wizeye wategereje imyaka 30 iminsi mike ntabwo izakunanira kugira ngo ndangize ubushakashatsi hanyuma uhamagare uwambonye noneho ntabwo uzongera kukumbura nimero urayizi uzanyandikire ntuzampamagare kura kunuzambona ari kunyandikira nzagusubiza hanyuma rero nzakubwira ukomeze utegeze wizeye wakoze cyane Imana iguhe umugisha
nawe wakoze Imana iguhe umugisha mugihe Imana yaguhaye gukomerezemo amakoko kandi nuko Imana igushyigikira umubyeyi mwiza
Kagasaro tugashake kazabone Kagasaro tugashake kazabone ka
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka 70 Semanyana Zakaria atandukanye na mukuru we Kanyamurera Matayo Kanyamurera yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1954 agiye Burayi ariko indege musiga muri Uganda nkuko muri umuntu we abivuga yaratuye ahitwa Mitiana nubwo atakiriho Semanyana arashaka abamukomokaho atuye mu karere ka Gakenke umurenge wa Muhindu akagari ka Musenyi umudugudu wa Musenyi
ari mukuru wanjye wari utuye mu Bugande wapfuye
yego
nkaba narabarizaga niba hari umwana waba warasigaye muri uwo muryango
uwo mukuru wabo yitwa nde
yitwaga Kanyamurera Matayo
Kanyamurera Matayo yari amaziye kingana icy'abi Bugande
mwaka 1964 yaje nongeye kumva makuru
yaje yavuye Bugande yagarutse mu Rwanda
yavuye Bugande yaje kudusura rongera asubirayo
yaje kubasura mwari mutuye icyo gihe
twari dutuye muri komine Musafa kiganira
hanyuma se yari agarutse mu Rwanda avuye Bugande iyo Bugande yari yahageze ate
ubundi yigaga mu seminari akora Kigali yageze i Kigali
Imdeji mujyanye Burayi imugeze Bugande musigayo ubwo hari mu buhe mwaka ajya kujya Bugande ngushubije nyuma niba byibuka yigaga muhe seminari hari za Kabgayi
yigaga mu seminari Kabgayi avamo ajya gukora Kigali ari umusemuro w'umuzungu
Hai muzungu ni warujya ushatse kumujyana Burayi.
Bashatse kumujyana Burayi bageze kampari ndege mu ndege ramutafa. Burangara.
Hanyuma agumye ibugande yashatse umugore?
Yashatse umugore.
Ubwo yazaga mu Rwanda muri 64 yaje wenyine.
Yaje mu Rwanda muri 64 nange nigaga mu seminari. Ndoga namubonye.
Wo wari mu seminari wari kansi wari Kabgayi wari hehe?
Nange nigaga Kabgayi 64.
Hanyuma se aje yaje afite umugore n'abana
oya yaje niwe nyine arongera Bugande
akababwira ko akora iki Bugande
ubwo yaratuye ngo ahantu hitwa Mitiana ngo singo nambuti yari umuturage usanzwe nyine ariko ngo yayoboraga na za singo aho ngaho
Mitiana hari abanyarwanda benshi
hari abanyarwanda benshi cyane kuko navuga yazanye n'abandi banyarwanda barangira basinzaga
Yasubirayo yababwiye impamvu asubiyeyo yabonaga u Rwanda rudasobanutse agahitamo ku
ubwo yasubiyeyo kubera ko hari hameze neza ariko naje kumwandikira ntiyasubiza agomba kuba yarapfuye ngo mu ntambara za izina mini icyo gihe yapfuye abana baratorongera bajya za Kampala
yapfuye arwana ari ku rugamba ashaka nawe kubohoza igihugu cyangwa se yapfuye amaherere nk'uko abandi baturage
babivuga yapfuye mu bari abayobozi icyo gihe nawe ngo yari mu bayobozi bo hasi cyane
komera hanyuma se abo bana yasize baturongeye bakajya i Kampala hari uwo mwigeze kuvugana hari uwo guhaye amakuru yabo
Justoma nabwiye mukuru w'umuhungu wanjye ngo twikurikiranye nta makuru yabo rwose baragiye baraturongera nabaza n'abantu bakoragiwe nabo bambwira ko bataza aho bazi uko bari mu Bugande gutyo
ariko se muzesemanya nako abanyarwanda tugenda amahanga wa mugani wa mukimbiri nibuka neza wagutukaga akakubwira ngo uzagenda amahanga abanyarwanda ku Ubugande twarabugenze turabuzi wabuze koko umunyarwanda numwe wabaye imetiana wakubwira ko yarabutswe Kanyamurera ko yamubonye kwazi urubyaro rwe
oya wone ahubwo no muri iminsi araba ahariwe twabona Nyamurera ko yabagiriwe akapagasa azi kwa ari umutware w'icyaho ngaho ariko intambara ze n'umugore irabahitana
ndasaba cyane kugira ngo mubumva ijwi rya Amerika muri kano kanya habe harimo abantu babaye ibugande babaye imitiyana bashobora kudufasha kugira ngo bibutse niba uwo munyarwanda Kanyamurera baramubonye Kanyamurera Matayo wavuye mu Rwanda muri za 54 akajya ibugande akaza kwagaruka muri 64 aje gusura umuryango bari batuye yego hanyuma agasubirayo nyuma rero akaza kugwa muri zo ntambara za Idi Amin n'abandi barwaniraga ubugande icyo twifuza amagingo ya nuko urubyaro rwe muri bo haba hari uwakumva akamenya yuko afite se wabo wowe uri murumuna wa Kanyamurera ubwo rero Yes bakumva yuko bafite se wabo uri mu Rwanda witwa Semanyana Zakaria none niba hari umwe mu bana be bariho ukumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
Oya cyo cyo aho ko ndabira namba baba kubona gute ntabana maraso ngo nibuze imubone mu maso na papa yaje gukorwa cyo cyane isambu ngo ndabaye umwana uzaba
uyimukomereze none rero babwire muri make y'urwo Rwanda urimo babwire icyo bashakira gikomeye cyane cyane izo mpanuro umusaza yagusigiye
Eya rwose umutse mu gihugu cyiza cy'amahoro baje ntabwo babura aho baba n'abakuru banjye baracyariho ariko bahura bamunyishije ngo nzamushakishe ngo nibwo mbone n'ubundi akamatsayo kaboneka nakwishima rwose mwaba mukoze ahubwo ngibakana nabona
urakoze ndahamya yuko ubu ngubu kuza mu kiganiro gasero kaburaga niyo ntangiriro z'ibyishimo niho byose bitangirira
cyane cyo kiganiro ubunda gukurikirana kuko nange nakunze njya Kongo ariko abana banje baragenda barahuka barongera baza bansanga naho rwose bose nta batigaye
ni byiza cyane
kandi bitewe n'isi rya Amerika
yo ndagushimiye cyane ukomeze wumve ijwi rya Amerika ushishikarize n'abandi kuyumva ni radio y'amahoro ni radio ihuza imiryango ni radio ibahana amakuru asobanutse amakuru yizewe amakuru y'impamo
ubwo mbonye izindi information zaho yarari neza neza naje
uzabugize neza dukomeze dushakishirize hamwe ndagushimiye rero mzese Manyana Zakaria kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga nshimire n'ifura yawe nkundi ifura Zakaria wanyandikiye ambwira ati data arashaka kukuvugisha nabikoze ngaho rero amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
inkuru ndende kiganiro agasaro kaburaga ndakira Uwimana Chantal mwaka w'1994 yarafite hagati y'imyaka 2-3 nta kintu yibuka icyazi nuko we n'ababyeyi be bahungiye muri Tanzania uko yagarutse ntabizi icyazi nuko yitwaga kubwa Imana atuye mu murenge wa Byishyura akagari ka Kibuye umudugudu wa Nyabikenye.
Nzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo ndebe ko nanjye nashakisha umuryango nanjye ngira umuryango.
Nawe ugira umuryango ni ukuvuga ko nta muryango ufite?
Nawe mfite nawe.
Kuba utazi aho ukomoka, waba uzi igihe watandukanye n'umuryango wawe?
Igihe naba nzi ni igihe nyine cyari icya Jenoside twari mu guhunga. Ubwo amakuru nari mfite twarahunze tugera ngo muri Tanzania. Tugeze muri Tanzania igihe cyo sinamenye icyakoze uko nagarutse, bangaruye mu Rwanda. Ariko mu kugaruka badushyira hariya Rwanteru muri Kirehe cyari ikigo cya Kuwaruje. Ubwo nibwo numvaga yuko ari abana bagiye bakurwa muri Tanzania nyine. Icyo gihe twaburaniye n'umuryango wanjye.
None se ugereranije, waba warageze muri icyo kigo cy'imfubyi ufite imyaka ingahe?
Imyaka ingahe ntabwo mbizi, ntabwo nabimenya.
None
se naje kukivamo, naje kukivamo hari undi muryango wundi w'Urusizi umfashe ngo ndi uwabo. Ubwo mu kurangira biza kurangira umwana wabo abonetse. Abonetse biba ngombwa yuko nongera bamfata bansubiza mu kindi kigo cyari i Rusizi. Ubwo i Rusizi. Ubwo ariko icyo ngo bari bagendeyeho ni uko bambazaga ngo nabanaga nande. Naravugaga ngo nabandaga na nyogokuru. Ubwo nawe rero uwo muryango wari wamfashe nabo ngo uwo mwana yari yarajyanye na nyirakuru. Ariko mu kujyana na nyirakuru njyewe nyogokuru bari baramwishe, nzi ko nabonye bamwica muri Jenoside. Ubwo ngubwo mama aza kumfata akanjyana, basanze bamwishe akanjyana nyine niko gufata inzira yo guhunga. Ubwo rero urumva umuryango rero nuke wagendeyeho unyita ngo ndi uwabo nyine, biba ngombwa yuko nanafata amazina y'uwo mwana wabo. Ayanjye nitwaga Kubwimana. Ubwo rero kugeza iki gihe nitwa Uwimana Chantali, kubera nyine ariyo nyine nahise mfata. Nubwo nahise mva muri uwo muryango ubwo ariko niyo nakomezanyije. Ariko ayiwe bumvaga bampamagara ni Kubwimana.
Mbese mwari mutuye he?
Mu rugo nyirizina.
Yego, ndashaka kuvuga aho waru, aho wabanaga na nyogokuru. Mwari ni hehe, urahibuka?
Oya, ntaho nibuka.
Unamaze gukura ntabwo hashakishije ngo umenye aho iwanyu bari batuye?
Urabona nyine Kuwaruje yajyaga iza igafata amafoto. Mbega nibyo ngibyo yajyaga iza nyine igafata amafoto, kuko nta makuru ahagije naba mfite. Mfite uretse kuba naba mfite iryo zina Kubwimana, nkaba mfite n'utundi tumenyetso hari nabonaga mu nzira tugenda aho ngaho twari turi aho muri Tanzania, uko hari hameze muri iyo nkambi. Nta kindi, nta gace.
Iyo nkambi mwarimo muri Tanzania, icyo wibuka cyayo ni iki?
Icyo wibukamo yari yegereye amazi, ariko nkabona na amazi magari harimo amato. Noneho impande yaho hacagamo umuhanda. Impande y'ayo mazi hacagamo umuhanda, inkambi iri haruguru, umuhanda uri hagati, amazi ari hepfo. Turi muri iyo nkambi nararwaye, mama baye ariho yabyibuka. Nararwaye banyotse inyotso guhera aho umugongo utangira kugeza aho ijosi rirangirira hose no ku nda barayinyotso. Sinzi uburwayi nari ndwaye. Ubwo sinzi n'umuntu waje gupfa, sinzi uwo ari we, gusa barambwiye ngo ntereho utwonda ariko sinzi uwo ari we. Ariko ntabwo yari mama, kuko mama barashaho mu nkambi
mama turakomezanya tugeze haruguru nibwo yabwiye umuntu ariko numva amuhamagaye mu izina niba ari igiki niba ari rafiki ni hagati yayo mazina nuko nyasikanye aramuhamagara aramubwira ati se warwaje uyu mwana ariko kubigaragara yari amunze ubwo wa mugabo yaramfashe niba ari umugabo niba ari umusore ariko yarageze muri icyo kigero yarafashe akira ku rutugu anshyize ku rutugu ubwo yamusigishije intambwe aragenda tugeze imbere yaje kunkura ku rutugu anyereka aho ngaho nyine biza kurangira nanjye sinzi ngo mama byagenze turumva twari tumusize inyuma uwo nawe aragenda nanjye nguma
none se aho wahavanywe nandi
nanjye ubwo ntago mbizi bishoboke kuba ari abantu baje ahari bakandarura bakagenda banjyanye sinzi n'ukuntu nagarutse mu rwanda
ibyo byose muhunga mwahungiye muri tanzania kuba mwarahungiye muri tanzania ni kuvuga yuko ukomoka mu gace k'uburasirazuba bw'u rwanda
nanjye rwose niko ntekereza
ntabwo bishoboka yuko wakomoka i rusizi ntabwo iyo uza kuba uri muri rusizi muri 1994 cyangwa 1995 wari guhungira i bukavu ku bahunze iyo uza kuba uri mu majyaruguru wari guhungira iyo za goma n'ahandi waba uri mu majyepfo ugahungira i burundi waba uri iburasirazuba ugahungira muri tanzania ubwo rero iwanyu ugombe kuba ukomoka mu cyahoze ari prefeture ya kibungo
yego
bishobotse waba no ku gace gatoya ka za bugesera aho ngaho ahandi ubwo twazamura gato tukageza no ku mutara tukareba ko byahagera ariko aho ukomoka naho ngaho abatwumva hano ku ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga waba yarabuze umwana ufite hagati y'imyaka 2-3 hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatandatu muri 1994 bahungira muri Tanzania umwana w'umukobwa witwaga Kubwimana waje kurwarira mu nkambi bakamwotsa ubwo rero uwo mwana w'umukobwa afite imyotso itagaragara ariko umubyeyi we wenyine ni wamenya aho iyo myotso iherereye aramutse atwumvise akavuga ati umwana ashobora kuba ari uwanjye yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo dushobore kubahuza nawe ku bw'Imana witwa Uwimana Chantal uyu munsi kubera impamvu wadusobanurira ariko turakwita ku bw'Imana kugira ngo umubyeyi wawe n'abandi bakuzi ndetse n'uwo mugabo cyangwa umusore wagutwaye ku rutugu ariko akaza gutakubwa mama wawe akagusiga atamubwiye akagusiga ku nzira uwo nawe niba akiriho uwo mwana niba mwibuka akaba yibuka n'umubyeyi wari umuhaye ngo amumutwaze nawe yatugana kugira ngo dushobore kumuhuza n'umuryango we ku bw'Imana uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga dore wa mu nota ntanga kugira ngo muvuge ikibari ku mutima niba mama wawe akumva cyangwa se papa wawe cyangwa undi muvandimwe ntacyo wibuka birumvikana niba hari ukumva akaba gushaka nawe umushaka n'iki wumva ushaka kumubwira
ndababwira yuko mbakumbuye cyane kuko nanjye mfite intimba nyinshi yuko mbaho nta muryango mfite ntawe nita mama papa tante n'abandi cyangwa kubyara ugahembwa nk'ababyeyi butyo ndabakunda kandi ndabazirikana igihe cyose mba mfite icyizere yuko nababona
komeza utegereze wizeye impamvu irahari kandi n'Imana irakureba ndahamya nkomeje yuko nzagira amahirwe kongera kuguhamagara nkubwira yuko nakuboneye umuryango nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze
agasaro gasanga yandikurubingisa agasaro gasanga yandikurubingisa gasanga ya ngakokaraje agasaro gasanga yandikurubingisa agasaro gasanga yandikurubingisa gasanga ya ngakokaraje
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu umukansoro Beatrice yaburiye abana babiri mu cyahoze cyitwa Zaire bageze ahitwa Rubutu abo bana ni Rachel Uwimana wari ufite imyaka 17 akaba yari uwa mukuru we na Thomas Mugabo bakundaga kwita Sankara akaba yari imfura ye mukansoro atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kibirizi akagari ka Rwotso umudugudu wa Mutima
ikinzanye umunaro gasaro kaburaga nuko nakomeje kumva amatangazo ahita numva murashakisha ababuze ababo bakababona nanjye rero nibwo buryo narinzemo ngo mubimfashemo kubera Uwimana Rasheli nabuze na Mugabo Thomas bakundaga kwita Sankara
mwaburaniye he
twaburaniye muri Kongo tugeze ahantu bita Irubutu
mugeze Rubutu mwari mwageze kuri
twari twageze ishyamba n'ubundi twari mu ishyamba noneho rero ubwo ngubwo haza kongera kuba kaduruvayo turirukanka ubwo Uwimana Rasheli mu buragutyo na Mugabo Thomas
none se abo bana bawe bari bafite imyaka ingahe icyo gihe
Uwimana Rasheli ni wa mukuru wanjye yari afite imyaka 17 Mugabo Thomas bakunda kwita Sankara we yari afite imyaka 5
bahunga barajyanye cyangwa se nyine haba yakukaduruvaye uvuga mwese mukwira imishwara
oya ubwo buri gihe twabaga Uwimana Rasheli yabaga ari kumwe na Thomas Sankara hose aho twagendaga duturutse izabuka tugenda babaga bari kumwe ubwo rero byarakomye ntabwo ntabwo nzi ko bakomeje kujyanirana
turi muri 1996 utandukanye n'abana bawe Rasheli Uwimana na Thomas Mugabo bakunda kwita Sankara uri muri ako gace ka Rubutu mu ishyamba rinini mbwira wowe wagarutse inyuma cyangwa se warakomeje ujya imbere ugenda wabonye wabuze uterereye wigarukira inyuma byagenze gute
kwarababuze ubwo ngubwo twarakomeje turagenda ariko tugeze hari ahantu twageze ku mugezi wa Hirugutu turicara turategereza ngo turebe ko bari inyuma abaje bakatubwira ko batababonye noneho ubwo rero bigeze hari mu mugoroba nanone turahaguruka turagenda tubonye tutongeye kubabona
ariko se mbwira bambwiye yuko abantu bahungaga iyo bageraga aho bageze bajyaga mu dutsinda dushingiye ku duce bakomokamo mu Rwanda ku makomini se ku mirenge se ku maserire se mwebwe abo mwahunganaga mugenda mwari kumwe mu nkambi mwakomokaga hamwe mu Rwanda mu gace kamwe ku byo wavuga uti abana banjye abo twari kumwe bari babazi
icyo gihe bashe nkambi tugenda ntabwo abo bandi twabanaga twaje ku ntabwo twakomezanyije banyuze ukwabo natwe tunyura ukwacu tugenda gutyo ntabwo twakomeje kugendana abo twagendanye bamwe baragarutse nk'uko nanjye nagarutse mu Rwanda
mbese Thomas Mugabo niwe wari umuhungu wawe wenyine n'umwana wenyine wari ufite icyo gihe
oya nari mfite abandi babiri ubu nabo ndacyabafite baraho ndi papa wawe witabye Imana nyine nkasigarana abo ngabo babiri
bari bakiri batoya ku buryo ubwo umwe ari umuhetse undi hari umufashije
bari bakiri batoya kuko umutoya we nagunze muhetse n'undi mufata mu ntoki noneho Uwimana Rasheli afashe uwo nguwo bakagendana turi kumwe mukuru wanjye amumpaye ngo antwaze uwo mwana
hanyuma se muri iyi myaka yose ishize nta bantu bavuye muri ako gace ka Rubutu babara guhaya makuru yarashiringo bakubwire nimba yaragiye muri Angola bakubwire se niba yararongowe hari abana bakobwa numvise ko bagiye barongurwa bakiri batoya kubera impamvu zitandukanye
nta makuru yabo nimwongeye kumenya usibye gusa ko nakomeza agashakisha no muri za muri Croix Rouge naha mu Rwanda za Kakiru ko nagiye nigererayo areba ngayo
cyane ku mwana
ntanga amatangazo
wagize neza cyane cyane ku mwana nka Thomas imyaka 5 yari mike ya ku buryo wamubonye wese yagombaga guhita amugeza ku ku miryango yifasha abana badafite ababyeyi nubwo bari kumubonana na Rasheli nabwo ntabwo byari ku babuza kugira ngo nawe bamuhe ubufasha ariko uyu nguyu Thomas yagushoboraga kuba yarafashwe n'imiryango yita ku bana bari bonyine none rero Rasheli ashobora kuba nawe yarakomeje Imana yaramukomeje akaba ari
ahari ababyeyi be baracyaraho nabo bavindimwe bose baraho bari naha mu Rwanda
nawe ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho azumve ubutumwa bwawe
na papa we na mama we baracyariho
nuko
shakishije nkuko ndanimba rwose buri gihemba ndi kwijwi rya Amerika buri cyumweru
uri umuntu mwiza none se niba Rasheli akumva muri kano kanya niba Sankara wawe Thomas Mugabo akumva muri kano kanya akavuga ati uyu ni mama dushaka niba abana bakumva niki wumva ushaka kubabwira
kose ikintu ushaka kubabwira icya mbere mbabwira nuko Rwanda ari amahoro nicyo mbashishikariza ntabwo ari rwa Rwanda rwa kera ikindi mbabwira nuko tubakumbuye bagomba kuza cyangwa bakatumenyesha ko bakiriho harashe mu Imana abavandimwe babo bose baracyariho na mama we na papa we baracyariho na Mugabo Thomas twakundaga kwita Sankara abo bavindimwe babiri bakuru be bariho nabo rwose imbaba bagomba kwijwi rya Amerika bakwifuza gutanga amakuru yabo ubundi bakaza tukaba mu rwatubyaye nta kibazo kirimo rwose ni amahoro
wakoze cyane rero kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
Imana iguhe umugisha cyane iguhe amahoro ku mubiri no ku mutima
urakoze cyane
umuryango wawe
bose
murakoze rwose
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi cy'Agasaro Kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001-20-7-4-3-4-6 nongere ngisubiremo 001-20-7-4-3-4-6 mbibutse kandi ko kuza mu kiganiro nta kiguzi aba basaba amafaranga babizeza kubageza ku ijwi ry'Amerika baba bababeshya muzantume ku buntu bw'Imana nzatumika ku buntu naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana